Exclusive from ZambianKids.com.
Shashwana Kwim.
Welcome to the fire department.
Aye. Last time banana ilava endo gula titi no will after 3 days. Vakachoka kunchito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibayama tumateka we shokazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Siba kipina na contract ila nange na pabuwa. Kuchobu bangolo baba sakida badi papoa. Tivela lelo benze uku, mairo benze uku, bali papoa. Weekend kafika siba oneka ba mange na papoa.
Disafira kakajeni mwele puti.
Mange na papoa. Gachi mvili mvili usiku ba madisa. Bama oneka chenda lama baka puisha. Nomvesa na chifundo kupete kamuchila. Ngapu kama wea pepa ficha. If you want si pay nafika pede. Banange na papoa ngati JJ. Bobari 10 after 1 week. Na madanda ulo nishi mutumba ba display. Gona bondi ba makana. Mavina ndie bakonda sana. Jema patebo na savana. Monga trapu bali pama. Bama oneka simpo so na fiko so. Baka fora ni inkoko na vimpopo. High vili munkopo. Heta fuck off. Alikutia take jenga ba. Last time banana ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunchito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibayama tumateka we shokazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Siba kipina na contract ila nange na pabuwa. Kuchobu bangolo baba sakida badi papoa. Tivela lelo benze uku, mairo benze uku, badi papoa. Weekend kafika siba oneka ba mange na papoa.
Disafira kakajeni mwele puti.
Wali lubila mutende. Ever since the payday, boga de junarente. Salaleke ni ba shempe. Ena di h-tente. Ni movie na makenke. Tumpo flat body. Foka lab nech plus kala jojo. Potara uzaka shet na magogo. Detuba mona less pa ma social ni convoy. Bona vala maso vala bobo. Shes chenita di kui. Dala man satana mdala wa maziba. Gafola ni shapama. Shopping sprees. Kuala mau yaka mans. Personal di nebo ngalu banshi saka madaman. Gamone kabwela nef swen nation. Nasara daddy ponganya das swen nation. Logi got fresh tide fya bushilo. It's like cheese sailor.
Last time banana ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunchito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibayama tumateka we shokazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Siba kipina na contract ila nange na pabuwa. Kuchobu bangolo baba sakida badi papoa. Tivela lelo benze uku, mairo benze uku, badi papoa. Weekend kafika siba oneka ba mange na papoa.
Disafira kakajeni mwele puti.
I want to look for food.
Where's the food?